sosa ne nsirikirira nganji yebina nyuma kumpecha gwena kutesoka eyo wafe bumunja kumpuzi kane kibinja kyenzigiddemu kyabazukulu basse badduka omwenge guno gunyumira nnyo naye lero nsibye sigunywedde nyumyenga n'omutundi namulamu omuleme kukayita katewunguka kunywa ewanaga gadibula kafero gye nalinga mpaka sasa nga n'omulimu gwe nnapata naye bakumukubira bbuloka ze ekyali wabipekera wali mwami oyo kudazanga mukazi we bambi yesibanga nziina kali ku mukomugagga kyennyamiza nnyo bwato yatulanga ku magwa ng'omwami oluusi addankeera yakogaana asinga n'oluti ng'obuyinike mumususeeko liku yalaba tebimumalidde ayiiya kuwasa namba tulabayo olunaku lwakeera lumu badiikwa laalika wana wasa kaddulu baali ne yeekanga nnyere ebyo yabikkirizanga alaama bibye n'ateebereza okugenda ku ndaku ensewo kitawe mwaka musana kyava ayagala okkituggadduke aleke diikwa waseebuteekeka ng'olwomwami atambuliddewo okugenda okunoona ndibasawe era yaleka atumiriddeko kaddulu baali okuyonja awaka ekisenge n'akiraalika kiyonjebwa omunaasula mukole we eriiso lya mukama boolimanyi omuyinika eryekkaanya ennyo omukyalo ono yapalapalanya nnyo ng'ekyomugatta kimususeeko era mukulowoolereza ennyo kabugezi n'amweyoleka omwo mu nju yatiikuula ku malitaagi gwe yali atimbyemu mwalimu akaliba nga katimbiddwa kaali ka mmondo bwe kyali kirabika kaka omukyala n'akawanulayo n'akazinga mu nkula yaako n'akasiba ne kajja kanywera yasiba mu ngeri eyewuumisa n'anoonya akabuga akasensuse n'ensimbi eŋŋanda n'asibira kuli ku malidaadi waaliwo n'emboobo yawanulwayo n'erikko kuli kyokka yawunda ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkuba owalabukamu oba obulege bwe yabujjawa ng'asibye kuli yeetoolozza yawunda ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkuba owalabukamu kaddulu baali ebyolwabimala ng'afuna akabbo ng'akissaamu ebisente bino ebikadde by'omanyi ebyabifuna ng'ayiwa muli olwiza n'olubombo lw'otusi ng'abikkirira ku kijjankunene bwe yamala n'ajja kikusikaamu kisenga omugole kyanaasulamu ebyo yabikola amaliridde kimu ntiddiikukulu n'afuuka musezi bwaliwo bwati abakyeke gyayonja waka ntiikuula ne basonga n'eggala abange kyengabuulira oli teyali mukazi kyana kyambogo akaddulu baalayaniza ng'abatikkula bye beetise yateekateeka mangu ebyokulyayogayoga ku mmeezi okugabula abagenyi emmere omugole olwagigombako yatuukirako kujalaga mufumbi ng'okusinga alikugezaako naye obutungulu bwayiti diyatiikukuwulira oti nze bunyiisize mbaze bulimu kaddulu baale yabogokerwa bba ntijjawo ebimere by'omutumba wabugwe aba ntinatinajja bijjewo ne bamubatiza erinnya ly'oluyi bwatyo ne kukyayiwa enkeera ngera omugole ajerega bujerezi ng'ona ebyokufumba byamugwakkona entangawo zimpisi zinyiyisiza era diiku ne yeekobokoza nga gyobeera bulijjo tabirya nabalaabalamu nga diikwa agenda okukola ne mugole we olw'okunoolo ng'amuleka waka ne kaddulu baale kukwazza mirimu era yalekalagidde kaddu we alaga omugole ebintu by'omumaka diikuula olwabulirayo kaddulu baale yatandikirawo yasookera ku kutwala mugole okumulaga gye banaalima bwe bava eyo ng'amuzza waka amala amuyingiza mu nju bwe yeekuba mu kisenge ekyamugole ng'ajjayo ekintu kye yali asibye bwe kwennyumiza okinjukira kiri nze kye nnayisa ekijjankunene ddoboozi yayogeza alya gwowo ye kaddulu baala ali ku mugole kino omukyala kintu kyabalu era kye kitukuuma n'awaka wamuwulidde bwabidaalika okubikulaga ngemaleyo kikyosaana okisituleko okitwale emmanja okyanikeko akaakabuga okakisumululeko wabula tekigwa obubi ogenderera munnange mukyala mugole ekintu tekigwa obubi ogenderera era olaamiriza oyogera nnyo tinze mukazi wamwe ndi mugole bajjajja neetegese nnyo okukola diikubye mwamusaba kaddulu baale ng'ayogera era bwantiwulira atengula munne Tula kubusente woli na usule mwishigali mboka kasiza Tukinti mamushara mgole chino shintu shitona inyo Tuma zinyabo chane kako kukuchizo shetika kumutuli Tushina kweripa kumbirizo tutenyabo kukubera kusimwa Umatumbi we ulire chinyokoka tewe kangela sinabacho Kukubere chinali tulako kubwa kuyonga sheshina manya Tuata mdo mshara mgole nikana ukusha vizamba vya waka Mshara mgole yekanga nyowe chinko kuchichache ya yasuze Ya lababi mwere mesteza ya sara kakula ya nduru Walala inanonyansa weye ameansa vile chinja mwene Ya fuba nasari kiliza nyo na kwa kukati kulo msezi Katu kolo chinja mwene agali sera alikajawa Kendo kufa mwene miro jenari yo kujo kutukiri ya nduru Sanga mshara njini mungu ama tela za mwishamu Era kweko ngamba mangwe nyo ntika fero sule ya kachiwa ku Kujulio kubine vyo kukore Nga nango uro ntiafura kaganya Baka 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 tupa Baka baka tupa baka tupa Zeya vane chiwewe mune mireri Nashira njini mungu kafura vipapa Aka maso kemula vika shuka Basi yenko konjero nendeka u Kosi mpambo kusinja mkulene Na ina asura wanga wandesi Uya vishia kwa matutia Mune indero indikuma u